Wait, hold up, hold up.
Mini big baba, see that nonsense. Ni shy target, you ni full package. Now when you find mama, I'm not compare. Come my penda, say most of your gope. At night, I like what I see. Ina kawe ruka ruka ukichai kuva jeans. Wasoro na nendama mifichanga lasi. Na girl totos yuko juu. Hele mkeka Aladdin. Komo tutapel. Tuneza blend kama Yves na lapel. Umedunga Chanel. If you know me well, I can be your clientele. Kauna kinda na nunua duma invoice kwa mail. Na kausha vuta signal. Siko busy if you wanna see me later. Misi no nini but si leo niko kwa keja. Ulisha siya vile nyuki fota sali. Come through niko na mali.
Naipenda walai naitaka. Weni big baba basi mini matha. Kitu fisa lazima utoe pesa. Bembeleza sijui kuteseka. Kasi ganji baba see you later. Unarukia kati ni chest tunacheza. Cruising nicely na siko kwenye Tesla. Kwa lap ya tajiri kazi tuku cheka cheka. What you know about living this life? Baby girl ana rhyme tell your favor said hi.
I said hi.
This man anadaini kuwe wife. Na watu weka five anajuta why why.
Mini big baba si dai nonsense. Nisha I target to ni full package. Now when you find mama I'm not compare. Call my penda say most of your girlfriend.
Limefika, bade jazama mta toto mode mao, nachora saba vi, viboko litupiga, sina mramba akina kevona mkulia shamba. Finger, licking his finger, licking sweet finger, licking juomina. Ua ua, demiako yuku itahani. Mikwake maua, ulikuja nini kwa sahani. Nijaba na jua, ati soft cut skin. Na yangu waifaibra, na yangu kwa job shinda mode wa mati. Nanga, inachafka, inanga data. Na nilong shinda kiki ya maziwa kibra.
Mode mao alisema hatuendi mbali. Hapa ni wapi? Mzinga ni ngapi? Modeo mao alisema hatuendi mbali. Hapa ni wapi? Mzinga ni ngapi? Sikuzi miukula kile nadai. Walai chicha. Sikuzi mshinda ndani ya ndai nkizu uka. Sikuzi ya dila ndio nitanga form na mzu gusha. Sikuzi ya dinki chomanga kingdom. Sikuzi chicha. Niko so so ahead of my time. Wazi nyanga bro zone and protest yanga time. Sikuzi ya Mr. Mboro you text killer time. Siku penda mauju ya kufloat killer time. It's a lie, it's a lie, it's a lie. Walai chicha I'm fine, I'm fine, I'm fine. Skuti sika. It's a lie, it's a lie, it's a lie. Walai chicha I'm fine, I'm fine, I'm fine. Skuti sika. Modelo mao alisema hatuendi mbali. Hapa ni wapi? Mzinga ni ngapi? Modeo mao alisema hatuendi mbali. Hapa ni wapi? Mzinga ni ngapi?
Nilikuwa na best alikuwa naitwa Ego. Nilikuwa napenda sana form za Ego. Nimepoteza vitu moga juu ya Ego. Napenda sana akaka dem nilicho tutaoana. Nilishtuka vile tuliachana juu ya ego. Tukikosana singekubali kuwa wa kwanza kupiga simu. Nikisikia kupiga karoka na niambia usipige. Sasa niko single juu ya ego. Nilingoja nipigie alichoka kapiga chali mwingine. Imagine ningeweka ego chini nipige simu ningekuwa na bibi. Imagine nilichagua ego na yo life ikani humble. Nilikuwa na best alikuwa naitwa ego. Ego nilikuwa napenda sana form za ego. Ego nimepoteza vitu moga juu ya ego. Akoka ego punguza ego.
When you be ebu decide it's not your time. Here with her. When you be ebu decide it's not your time. Here with her. Unadhani bila vya tuwezi ishi. News flash tutaishi fiti. tutakusahau kama kamisi na memory tutoe kwa akili. Una behave ni kawe tuko na option pia sisi, hiyo ni caution. Kasi uruma singekuwa na wewe, usipo change itabidi nitembeze. Last chance, ati last chance, last chance tuliacha last year. Yo ndio fala mista kikisikia, usipo change kanyanga. Weni ambie, ebu decide, it's not your time, you with her. Weni ambie, ebu decide, it's not your time, you with her. We decide, counter change, it's not your time, you with her. Weni ambie, ebu decide, it's not your time. Unani threat, unani threat, utaniacha, siuniache. Unatu threat, utacha kazi, siuache. Unadhani tunajali, ujinga ni kudhani bila wewe atuta songa, tunasonga. Ujinga ni kudhani bila wewe atuta omoka, tunaomoka. We ni damn, dididididam, you're so damn. Idunia siya kupeke, you're so damn. Utashtuka kuna ngoja ni kufuate, usipo change kila mtu njia yake. We ni ambie, Black Market Records. It's not your time, you with her. When you appear, Ebu decide. It's not your time, you with her. We decide, culture change. It's not your time, you with her. When you appear, Ebu decide. It's not your time.
Majuka ni kama unarusha mamikono, tingisha kichwa chungu sivuje kisogo, teremuka, teremuka, kakono kono, basi nikionjo tuende mamio ndoko, mamio mio 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 ndoko, mamio 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 ndoko, mamio mio 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 ndoko, sasi inadonjo wasi ni kumoto, mamio mio 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 ndoko, mamio 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 ndoko, mamio mio 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 ndoko, sasi inadonjo wasi ni kumoto.
Kaleka dance, cheki kaleka dance, kwanza kiwa kijaba ndo napewa kichance. Love but sure no kizito kona relax, rusha mikono juni kama hujui kudance. Toa kofia na mkono kulia pa, panguza kiharaba notoe kijasho. Moonlight love kwa jua na mpango wa kando, ndo kisenda maithana madhano.
Hey, mami yondoko, mami sipoko, kakuna njoti tunachana na popcorn. Ongeza flow na dojo tumedonjo, alisema ni first time but yo ni uongo. Siki enyeji huyo dem ni mwitu, see through niliacha chuo nipe DP2. Dani ya msitu iko na G2, please tu nimemada hariwa shukitu.
Mamio mio 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 ndoko, mamio 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 ndoko, mamio mio 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 ndoko, sasi inadonjo wasi ni kumoto. Mamio mio 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 ndoko, mamio 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 ndoko, mamio mio 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 ndoko, sasi inadonjo wasi ni kumoto.
7 a.m. Buju, sema mapema ndo best. Na upigia nduru, ha, mapema ndo best. Kona feel better than the rest. Munganazi, joe kuje na matesa, yeah. Mapema ndo best, punguza ma stress, yeah. Mapema ndo best, yeah. Skizi yaki, yeah, mapema ndo best. Mambo ni mingi, masani chache, na mapema ndo best, yeah. Mapema ndo best, punguza ma stress, mapema ndo best. Skizi yaki, mapema ndo best, yeah. Mambo ni mingi, masani chache, na mapema ndo best. Best konyo,
mapema.
Na sitoki uko mapema, pema. Hai there supu, hai there supu. Na kumaini na ushalenga. Baso eno kisike me drop white. Badman na waleti meja hygiene. Kuba kuba kukanyaga kila yard wise keys. Kanali lookbook mindo yard style. Uchawi gani pussy analeta side hii. Mustep nkiwa one man stembo kisaidia. Uneza kufoki day kuni breeze. Na sisi mbulu usikia kina sisi A2D. 7 a.m. buju, sema mapema ndo best. Na upige nduru ha, mapema ndo best. Kona feel better than the rest. Munganazi, joe kuje na matesa, yeah. Mapema ndo best, yeah. Punguza ma stress, yeah. Mapema ndo best, yeah. Kizi yaki, yeah, mapema ndo best, yeah. Mambo ni mingi, masani chache.
Anapiga click ndana nyumba na bado na nimaliza. Tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matirejo. Dance kwa itune ni kiroga beat. So manze hepa si watu wana break up. Anapiga click ndana nyumba na bado na nimaliza. Tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matirejo. Dance kwa itune ni kiroga beat. So manze hepa si watu wana break up. Yo manze hepa si watu wana break up. Kuna watu wawili wawili wanachezwa na brown. Mara ngapi unamwita ukilengwa na kama jai notice adela limteka. Kizi kwela wako ni kulalia tu pesa. Mabuda wa vitambi juu ya prado simpeza. Kinanguna kiwa maji anatekwa bila bila pressure. Form zake za kulewa zimpandisha tempo. Asari story mingi tulikuta na December. Kimona kuna taru wejua kuna mambo. Kitu one time kanibiza kulevako. Back door tuko jam down ni kulight up. Mina die short fine pass na mabundles. Baby calm down bado una wine. Kuzidisha moro wake fine bini brown skin. Yani game kitu safi uwezi fikiria mara mbili ulalendani. Napatana na wenda napanga ja weekend. Ya nadai in the club ashikishizo vibeti. Vibeti za maskonya kipingisha kiuno. Nadai ashikia ball nda peleto mpaka euro. Story za uongo jisponyo na kiyolo. Medunga di maguru nakwela ni mamboto. Chachishi koma moro fikia di mokoro. Nadoba zangu genja kuteka mtoto wa sonko. Mtoto ni kisonko anapiga pick ndana nyumba na bada na nimaliza. Tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matirejo. Dance kwa itune nikiroga beat. So mze hepa si watu wana break up. Anapiga pick ndana nyumba na bada na nimaliza. Tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matirejo. Dance kwa itune nikiroga beat.
Unanifanya nisikie kunongwa. Hatija ae mani especially ukisonga. Na nimesha shindwa kukonga. Sweet walai ukienda mbali I miss you stronger.
Dim the lights panda juu meremeta star. Nitavunjika mguu nikikupanda. Starstruck you're my muse. Bring a little star. Wonder what you are.
The way you wind girl your waist give me goosebumps ooh. Spiritual things what you do. Vitu unafanya unani weekend juju. Ni voodoo. Can you be my somebody? Show that to lean on hardy. Yes, so I do digi. Yama, shafanya wa muziki. Yama,
kipasi saka, saka, saka tarumba. Saka, saka, saka tarumba. Saka, saka, saka tarumba. Saka,
mani especially uki.
Saka, saka, saka tarumba. Saka, saka, saka tarumba. Saka, saka, saka tarumba. Saka,
unanifanya nisikie kuna.
Tunaka kitu kuniliko. Zuni haribu nipeleke Puerto Rico. Soe uno elefante te kere tu cuerpo. Trompeto tocando melodías en tu cuerpo. Akiwa laina jua kile nasema. Nasiki unakuwa gana mwenyewe mista sema. Nukini agizia nipewe si intadema. After nimaliza nena wewe si utahema.
Nani hatita ae. Unanipanya nisike kunongwa. Na nimesha shindwa kukonga. Switchi walai. Ukena mbali I miss you stronger.
Usichelewe, uzuri jam inaishanga by 7. Alafu 9, 10, 11. No disturbance ni mimi na wewe. Nivetu masa, kada, masa, kada, masa, kada. Na wewe, nivetu masa, kada, masa, kada, masa.
Follow on Facebook and Instagram at DJ Hank C.
Fika by 8, usichelewe. Uzuri jam inaishanga by 7. Alafu 9, 10, 11. No disturbance ni mimi na wewe. Nivetu masa, kada, masa, kada, masa, kada. Na wewe, nivetu masa, kada, masa, kada, masa, kada. Na
the
wewe,
I party master.
Well, long time no see. Kumbe uneza keep time, I see. I'm only talk by 6. Expressway nukalipa toll fee. Na kumbuka tukipatwa lodging. Na ule chali yako ponyi. Ulikuwa gasana softy. Alipigwa transfer sasa uko lonely. Ndo mana unani saka san. Friday usiku na Saturn chan. Sleep over to Viper jams. Bad girl we unake manas. But nakupenda hivo. Hiki kwa titi, hiki kwa shingo. Kiki sipigi, I'm very simple. Nikona time leo sitoki kwa window. Fika by 8, usichelewe. Uzuri jam inaishanga by 7. Alafu 9, 10, 11. No disturbance ni mimi na wewe. Nivetu masa, kada, masa, kada, masa, kada. Na wewe, nivetu masa, kada, masa, kada, masa, kada. Na wewe. Haga ndo meongeza times 3, bado na kufollow IG, Milion ulihamia South Sea, I'll drop you, it's fine by me, Una say ni fantasy, ati unapata Big Baba for free, Una flavor me na pre, yeah, Una flavor me na pre, position for me nicely, touch your toes, 6:30, toa ni ni, toa panty, what's my name? Kakasi mi nani, kuna malinda kukuzo, da feel funny, mi uzama kuzama na si do mining, vidu boss na itaji tiny, fika by 8, usichelewe.
kama yuko kwako anakulamiwa. Jama juali zama, zamani zama, zamani zama, diaka mwagiwa. Usishike moto wa unamaziwa, hakona kasponyo ujambiwa. Sponyo juali zama, zamani zama, zamani zama, diaka mwagiwa. Yeah, yeah, ukuchocha, hati ya kito kanga renda mboka. Hakona kabuda kamenona, wako beza na pewa bia na choma. Najuu ya utaka kuenda coast, utampeleka jebuda na unadu. Shuku sana kikushwa na lala omu. Wewa mini buda kendo mpea malone. Azi, mbona unachochwa ni kamse aje soma. Najuu na mpenda mba lakini we sifala. Ye ni mteja lisema nanga chaja. Nikoshua kwa yeah, jama kwa kitana. Nduko hapa na demi yako amelaliwa. Kama yuko kwa kwa nakulamiwa. Jama juali zama, zamani zama, zamani zama, vyaka mwagiwa. Usishike moto wa unamaziwa, hakona kasponye ujambiwa. Sponye juali zama, zamani zama, zamani zama, vyaka mwagiwa.
Si uongo napenda wasichana, niko lojo na bibi ni wa Alan. Ni mori after this ni lawama, na staki ma missed call bana. Tazima simu ndo sipige pige sana, tazima simu ndo sipige pige sana. Na staki ma missed call bana, ndazima simu ndo kupige pige sana. Simu flight mode siko, patana na msupapo kwa inbox. Acha sema difadela situ linko, nayo nayo ni come show you ni simple. Next days o mavida asha ripple, hapo kwa Edgar ubare niyo siko. Ndiyo mana chali yake yako pisto, na mechi lisha anza kabla kickoff. Lakini buda please not fall, msupali ni mada na mastingo. Alinifuwa trao boxa na maribox, na shindwa ni uchawi ama lizaliwa evo. Hili robi chunga bibi, kuna mafisi, makialis, magwiji. Na kitoko singi zake baridi, nitawaida ni tabia za chichi. Si uongo napenda wasichana, niko lojo na bibi ni wa Alan. Ni mori after this ni lawama, na staki ma miss call bana. Tazima simu ndo sipige pige sana, tazima simu ndo sipige pige sana. Na staki ma miss call bana, tazima simu ndo sipige pige sana.
Ding dong, de ding de dong, nasikia kuna mukora na ninokia kwa do. Jing jong niko jijing jijong, kifungwa ni waroro na makodong kodong. So karibuni, huku ndo kwa wahuni, kwangu napiga mechi so mechi na kinaruni. Hali ni duni, kuna mbinu na buni, mwona moshu mezidi ukadhani na choma kuni. Oya ole, mapafu main pole, ukipiga paf paf na kipas na uchore. Acha ikole, haitaki mastore, na mkona kash kash kani form tatole.
Wanasema ndo ipate, zungushiwa na size, saruati weni painting, go down in style. Juke miangu ni sate, ntu na deal in files. Dong di di ding di di ding, shere yanze basi kuza chini down heavy. Heavy down heavy, heavy down heavy, heavy. Kana rombo sa chini down heavy, heavy down heavy, heavy down heavy, heavy. Kuza chini basi.
Big up yourself, push the ting, push it in. Let doctor ring ding ding ding. Baba mena di I a ring. Grading me piga retard, nyo len ka piga ka trim. Niki smile, uta realize kwa menon kwa numbling. As quiet, vijana siku izi ni wa clean. Asenta kila mi laki ni chinin ma king. Nijua na skizana, Uncle Jim.
Jeng jeng nasaru, ule mjamu wa manyaru. Kutujui ask around you, puwa you ask your shoe, there's no one around.
Wanasema ndo ipate, zungushiwa na ties. Saruati weni painting, go down in style. Juge miangu ni certain, tuna deal in files. Dong di di ding di di ding, shere yanze basi kuza chini down heavy. Heavy down heavy, heavy down heavy, heavy. Kana rombo sa chini down heavy, heavy down heavy, heavy down heavy, heavy. Kuza chini,
kuza chini. Sa, sa, ambi ya mangil.
Ini last bota mark kwa kalenda. Ya mamasta majima bazenga. Pia kafala na beef na kalenga. Na kakawa mivunja agenda. Sibisha nangi squeezy niko busy. Labda kani beza betli na mabigi. Hakunanga mtane za kula baridi. Buda kila esto jiji ni na bibi. Galale
unakulanga Ferrari.
Galale
ushamawe kahalwale.
Galale
unaugea mingi kahao.
Galale hey, yati yati nini kem kem. Wota guane wota vai mista. Kasi ganje haini saidi. What a guane, what about it? Bro man gonna die beef kalale. Kalale, hey, yadi yadi nini kalale.
Yo, yo, yo,
kalale,
hey. Papa Fadela kime baki ni kuchengi wa statue. Na usia chendula inje na unajot kwa faipu. Tuko up dena tike mbogi yote my crew. Masilva ndo zmecha kama Manchester Blue. Kem doli liko inafanya gani dosdaro. Papa God, sunionyeshe ganji kama flako. Ni adisie mafiga, makoma na maziro. Very soon itabidi nikisonga nikiprado. Fan after fan kwa chukua waki kam. Na maliki wa safi ongeze be ya bita. Wasoro kuwa punish kupepea kaki flag. No kizidi kulegeza ndo take your mata.
Kem, wata guane, wata by mister. Kasi ganje, haini saidi. Wata guane, wata about it. Bro man, kona dai beef kalale. Kalale, hey, yati yati nini kalale.
Akwanka
kalale, hey.
Katugongi pesa ni upuzi. Nataka kuwa na shares kakuzi. Nijenge uko nyali. Ini nice nikikunywa sharubati. Kirushwa manzi kalale. Kompeni kompero safe. Bazo, bazo, mi ufanya biz na mabazo. Sipende chali ya mewekwa. Unalipiwa nyumba rwaka kalale. Wanaumu wakiongea kalale.
Hey, yati yati nini kem kem. Wata guane, wata by mister. Kasi ganje, haini saidi. Wata guane, wata about it. Bro man, kona dai beef kalale. Kalale, hey, yati yati nini kalale. Kalale, hey.
Kani kumboka wasibisha ni na wale. Afubuda kwa ike mbindo uchezanga malale. Na kuja solo nye mkikujanga wanane. Na ukileta usoro na kupiganga mabare. Wewe kalale hapa mkwa watu wakale. Juna tafuta waniko hapa na pale. Nesipo jipa mina hami ya kitale. Kaposho mipale na punguza ukware. Ukware zofakoza kupati misisare. Sisare chubado mindo utembe ya nanare. Na ukinipata kwa chomi na kosa jemali. Mina kulanga mbosho uki kulanga mabare.
Kem kem wata guane wata by mister. Kasi ganje, haini saidi. Wata guane, wata about it. Bro man, kona dai beef kalale. Kalale, hey, yadi yadi nini kalale.
Kalale. Haka kadem kazuri joka kovero. Kisham sham, kinyam, kitam tam. Shuka na ngeo, sezi menda taka pedo. Dem nikafupi kana penda magendo. Ngoma nikali uliza makurutu ganga. Nimebaki shangwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo.
Yate msupa.
Niaje.
Niko na talent.
Kagani.
Neza fungwa bra na mkono mota. Unataka kuona?
Siwezi mai.
Okay, keti chini, geuka hivi, wacha nchezeka mimi na ulimi. Usitowenda kuchapa na yo mimi. Chali yako kwa simu, kelele. Chali yako ni stress, ye ni msenge. Mbige block, tupige sherera. Usilie mami, sikiza magenge. Nga kutoa stress na nikupunguzie nyege.
Akademi kazuri joka kovero. Kisham sham, kinyam, kitam tam. Shuka na ngeo, zezi mendata kapedo. Demi kafupi kanapenda magendo. Ngoma nikali uliza makurutu kanga. Nimebaki shangwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo.
Hati mande ni kaza. Tuesday ni katu mande. Wednesday si jale. Thursday na ngoja Friday. Friday oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la.
Twende, tukorido sai adi mangware. Kina kemboi wamefika na walales. Hakuna gravity kwa mongo ni mabale. Najisikia kuna kakitu kwa wallet. Mtani litoka hadiki wa manches. Sikupitia kimbandaski kwa madhe. Sai katumbo kamejaa kuna gases. Juu ya kunyonya jack sipendangi glasses.
Nathani, sato ndakwa na ganji ni nani. Atataka makali tayari. Uda sai niko machi na imagine. Mande na niko kazi. Mini big big boys yezi kusa toy. Missy role model ni avoid. Na mbona buda nikileo. Ni waribu ganji nikisema pewa. Ati Monday ni kazi. Tuesday ni katu Monday. Wednesday si jale. Thursday na ngoja Friday. Friday oh la 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 la. Oh la 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 la.
Trio mio.
Oh la 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 la.
Oh
la 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 la.
Chemi chemi za uongo. Story za jaba ndo tingize ubongo. Ndo bebe kawale tikiza kamongo. Bari bari barabara bana maringo. Niko na pesa kushinda babako. Kasikia vibaya uko kwenyu. Kasikia vibaya uko kwenyu. Kasikia vibaya uko kwenyu.
Niko na pesa na niza babako.
Kasikia vibaya uko kwenyu. Kasikia vibaya uko kwenyu. Kasikia vibaya uko kwenyu. Story za jaba ndo tingize ukongo. Ndo bebe kawale tikiza kamongo. Bari bari barabara bana maringo. Niko na pesa kushinda babako. Kasike vibaya uko kweni. Kasike vibaya uko kweni. Kasike vibaya uko kweni.
Niko na pesa na niza babako.
Kasike vibaya uko kweni. Kasike vibaya uko kweni. Kasike vibaya uko kweni.
Lifika jiji nkakutana na budako. Wakaniambia kanivako wapendagi za mamako. How? Kisiri siri tukakutana kwako. Ni click click bang tujuu ya kitanda chako.
Hamna hela nini mnate. Seka nini unalipa madeni na puchi yako. Miaka ni 20 uko chini sitini na mneti unatuvunjia mgongo.
Ulinipaka chance na nikapita nako. Ulipo nipiga intro siku ya introduction. Ana ni finance na school fees zako. Walinipeanga info kwaza yesi babako.
Unapenda wa baba hune watoto wako huruma. One shot na kwani upendi utamu wanduma. Pesa ukute Kenya te Kenya sana. Werudi ukakunewa baba duruma.
Niko na pesa kushinda babako.
Kasike vibaya uko kweni. Kasike vibaya uko kweni. Kasike vibaya uko kweni.
Niko na pesa na niza babako.
Kasike vibaya uko kweni. Kasike vibaya uko kweni. Kasike vibaya.
Pani moja nikabebe kazoze. Unibebe ata mbere ya kirindi. Sitambui wewe maunenge. Mami wa maembe na marenge. Guest ya kimdimu wa mafom. Chin chin ifike adi kwa tom. Magadbez wangu ni ma.com. Cash crop za nyandaro ni mawaru. Nyengenje kanya tipi ni Subaru. Nimi acho na karao ni kateko na kaparo. Mataro master wangu ni Kamaru.
DVD hashtag kuchituma.
Kukula wa ajabi. Wa ajabi. Piga luku kula 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 mboto. Jumpi na difuoto. Ni kama kuna joto. Vidole ni mangoto. Mangoto moto moto. Kwa mkono wa kushoto. Clack pong clack sami gang fiti shine. Mabati kwa wingi sijaomba ni za mine.
Lagunya belt.
Tamakati ziko fine. Kagwanda si yoriji don't twist my time.
Me tell my man say. Tangulini ni parare mimi aje. Kombato sjali sanse. Alafu pale IG wa kule update we. Daily ni kani Sunday. Maziwa mimi na kajale. Luku nilipiga ngware. Utanipata na ingine tena after. Fighting niko freshi. Zuza na majegi. Comrade unatiki. Kanero utaishi aje luku na yo haitezi.
Piga luku kula wa ajabi. Wa ajabi. Piga luku kula wa ajabi. Wa ajabi. Piga luku kula wa ajabi. Wa ajabi. Piga luku kula wa ajabi.
Mambo imechemuka.
Natero kuchamuka.
Alo. Mambo imechemuka.
Natero kuchamuka.
Alo. Mambo imechemuka. Nimechemuka. Mambo imechemuka. Imechemuka.
Mambo imechemuka.
Imechemuka. Mapenzi nena kula saizi. Mapenzi nalifanya niwe cheesy. Mapenzi nalifanya niwe mwizi. Sasa right now niko easy. Nimezima. Yeah. Mtu mzima. Nimezima, nimedaka, data na mapenzi. Kushoto, kulia, na kucheki kilia. Mtu mzima, mimi nimetulia. Mapenzi mopu, nekula kwenye sinia. Nimekobea kwenye kazi mimi sinia. Alo, mambo imechemuka. Ati nini?
Natero kuchamuka.
Alo, mambo imechemuka.
Natero kuchamuka.
Alo, mambo imechemuka. Nimechemuka, mambo imechemuka. Nimechemuka,
mambo imechemuka.
Nimechemuka.
I know you know that we both seen us. Love is a game money between us. Push and pull the spark between us. We knew to love, we both beginners. And love on the first sight. Hell yeah, it feels right. You've got me falling hard. Falling, falling, falling hard.
The so I Party Master.
Satisfy my desire.
Never been this higher. Let me check in tonight.
XA Republic.
This love is on fire. Satisfy my desire. Never been this higher. Let me check in tonight.
Things will be over. And I step at a time, hoping he will show up like Yoma. I've been on a tough road for so long that I need him over. My mind game got to be so strong, I fight like a soldier. Long days, long nights, I might still see a thump in the mirror. Always gonna be alright, cause mama gave up to a winner. Life fake in Ipa lemon, it has squeeze makes a lemonade. Now his trips make a my demon, I'm a bull of the something. Sicko, sicko fiti, sicko, sicko, sicko fiti, sicko, sicko fiti, sicko, sicko, sicko fiti, sicko, sicko fiti, sicko, sicko, sicko fiti, sicko, sicko fiti, sicko, sicko, sicko fiti.
Kucheza. Nina mabeshte ndani kwa party, tunataka kucheza. Shida ni mingi, leo nataka kucheza. You know, we just wanna party and enjoy. Leo lazima, nyama kwa wingi, ugali kidogo. Pombe kwa wingi, chesa kidogo. Mabenzi kwa wingi, chuki kidogo. Situzitoke mdogo. Before the sun fits on us, tujibambe pamoja. Before the sun fits on us, tulewe pombe pamoja. It's all about good vibes, and inshallah. Good vibes, and inshallah. Good vibes, and inshallah. It's all about good vibes, and inshallah.
Girl, them want to go on every day. We do it for the fan them. Fan them. Sexy ladies in a department. Man, I'm bad money, and you know it's an anthem. Give thanks to the Most High. Every day a blessing you see, and when multiply, bigger picture now your good side.
A bigger picture now your good side.
Jump up a wing in Waiki Dogo. We see your go pitch on my photo. Biggie a Cindy, Biggie a Jojo. Now do not root this up, cause I know you sacrifice. Tujibambe pamoja. I know you sacrifice. Say to John Ricky Moja.
It's all about good vibes, and inshallah. Good vibes, and inshallah. Good vibes, and inshallah. It's all about good vibes, and inshallah.
Oh, please. Who's in the ribbon mode? They understand to fit in Los Tanky. I'm happy.
Kijana kalikuwa kamenuka, vitu zake likuwa mepaka. Manze nilikuwa nimeshtuka, lakini leo bibi amerelax. Amenisamehe juu ya jana, klande alipiga kama tumelala. Meza leo tunenda ulevi, lokta kikurisk, leo nacheza chini juu. Oh, please, usini alibie mboga. Leo nasikia tufiti, ilo staki, umpiti.
Sani ya kumedi
Bombe, leta bombe. Bombe, leta bombe. Swezi vila bombe. Leta bombe, leta bombe. Bombe,
rana jipa mwenyewe. Leta bombe tulewe. Kila mtu wapewe. Tulewe, tulewe. Sina dola kini lazima bombe. Sherea ipambi bila pombe. Hapa kwa bash tumelewa pombe. Pombe, pombe, pombe. Pombe, pombe, pombe. Shida nikilewa pombe. Na kuwa muongo sana. Shida nikilewa pombe. Na ongea kizungu sana. Shida nikilewa pombe. Demza watu ni waremu sana.
Pombe, leta pombe.
Kila mtu kwa drink basi. Wewe kwa pita bila yako. Kila mtu kwa na pombe. Kila mtu kwa na pombe. Wende basi.
Above the head.
Above the head.
Below the belly.
Below the belly.
Across the nipples.
Across the nipples.
Smooch those nipples. Smooch those nipples. Now swagger that bugger. Swagger that bugger.
Tunapenda kamnyweso.
Sisi ni walevi.
meta, bado tutawasha. Hata mfunge ba, bado ni tamasha. Hata mfiche nga, no katapanda. Juu ya kegi make tupa, nama ganja.
Bado unataka bia,
hey, nipe bia.
Bado unataka bia,
buda nipe bia.
Bado unataka bia,
nipe bia.
The I Party Master.
Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. I'm so fantabulous.
Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi.
Bragadocious.
Yeah, ubia na umpebe pia. Iya leo na lazima talipia. Unapika mungi pia, kwani uko on love pia. Mio ni charity, wosha sikia. Shaik tusi mimi, kwani shaik tusi pia. Jai kunyo pia ukaanza kulia. Ni kama chonte kuna fiti unapitia. Ndunge zake mbili, mbili talipia.
Leo ni sato ama Sunday. Tutulia za kukunyo ona Monday. Kila siku ino kuwanga shere. Imefanya mina pipi tuko sane. Pombe ya kisirani. Tulikunyo tukalala barabarani. Huyu ako kwa kitanda yangu ni nani? Ama ni bibi ya jirani.
Bado unataka bia,
hey, nipe bia.
Bado unataka bia,
buda nipe bia.
Bado unataka bia,
nipe bia.
Utaenda kulipia.
Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. I'm so fun, so fun, so fun.
Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni mchezo ni haram, pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni narungu na nitam,
mashada kani mento. Unangawa maldam ni kani dento. Unazia miniani na nguvu bila njugu. Unastuka na utadoshu na kirungu. Girls like we na mecheze ya madudu. Nako dudu na nyuma anatundu. Toka green ni na jaba ni kuchumni. Kusetie kichomni, kurolie kindomni. Kuchambue kifomni, kumangie kicho. Nikudarue bifo, nikuzamue dufo. Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni mchezo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni narungu na nitu.
Inani, with the pretty girl team. Give me your team, cause you know me own it. Run on the pace, cause you know we born it. Mwere wako na kakwana si mabani. Kingale, ama shashamane. Vijiti, ama ni majane. Kamna mamu, nita mwagarange. Mange uswa metepo, nita za mandane.
Digi digi, matogo dane, odigi da. Digi digi, matogo dane, odigi da. Digi digi, matogo dane, odigi da. Arufo kama shabu, fike nice, kumi mina.
Sugar mami, keja liomba mwaniki, lukwe liomba tirani, na kwa best villain na jidai. Bazu, 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 hauna kakitu, bazu wautu, IG, chocha maisha ya tu, caption, lamu with my boo. Lifestyle na madeni, niku chotwa, chotwa na bengi, wacha kupostu kichocha, atuko lamu na vile umesota.
Hati wani sonsu kitako na bai, wongo sema walai. Chambona una jam, Brome sota na unakata. Ati yani unanga mali. Boshi nume haya gari. Boshi na nini na nani. Brome sota na unakata.
Kuru kushupela kasha kuru kukungu. Bendi lango limeniko mika kutu. Nimelishika nine sema tumasutu. Karibia chapto na nipige mamutu.
Nizumu
Chibobo wangu, mhodari wangu, chibobo wangu, mhodari wangu. Siwezi kukatana kupenda na bado na amini, siwezi kukutenda. Kila day bana mi bado na kuwaza, umefitro yangu bado inakuwaza. Kukutex banda ndole kuwa ni mablanda, kuchapa wera daily kungangana kwa vibanda. Ulinipenda mi, ata kulika jana, ata uliza ime, uliza ime, uliza. Ulinipenda vile toki manga chapo dondo, wakati sina dati, sina dati, sina mongo. Tani ukipita na maboy, wana dance, nazidi kuwa lenga ndo iweze kuwa pain. Siwezi kukupima we, siyo mama pima, itabidi ni kubebe tuka begani. Siwezi kukupima we, siyo mama pima, itabidi ni kubebe tuka begani.
Kukuru kushuka raka shakuru kukungu, bendi lako limeniko mika kutu. Nimenishika nine sema tumasutu. Karibia chapto na nipige mabani. Zumbushie wandon, zumbushie wa. Zumbushie wandon, zumbushie wa. Zumbushie wandon, zumbushie wa. Zumbushie wandon, zumbushie wa. Takanya na wandon, takanya raka. Takanya na wandon, takanya raka. Takanya na wandon, takanya raka. Takanya na wandon, takanya raka.
Bado ni JVC, old school blood ni wana KBC. Kitu ambaya siwa sisiki, watu wa CBC uneza tuta Gen Z. Same things, she still never change, bado MVP, tukimalizanga game. sioni haya zetu zikikana shi mindo VIP kwa show zote mna attend JWK ukituona GAK jeshi ya B imekam kuharibu South C barricade kuna wale wana AK jeshi ya D imekam kuharibu South B AV ukidet chome scene kachoma picha jwa tunaga ID MP ya JSK ya our plea mara IBC vitu wa tetu saidi
MC, Steel, MCA, USA, USB, naka charger Type-C Tata chamu kime develop ba, ADHD, nanya AEP MC, Steel, MCA, USA, USB, naka charger Type-C Tata chamu kime develop ba, ADHD,
Tunaoga, tunarudi soko Na tukirudi, tunachoma foto Hibe ni safi, kumeja watoto
Rinska udi, alibeba hudi Zangu like kumi mhuni Tabia zako ni duni
Duni, hasla mystic shit
Chora nishtuka kumbe muski za kibe Na rege itasonga nikolaki kama dube Ukwame unyonye unadai mini kupe
Soko, tunarudi soko Soko, tunarudi soko
Akiwa matembe, akiwa na malele Cheki dinge, lilipigia tinja Kisema ye ni lele na kati ya madinge Wota shembe, shtaki alikuwa njegi Akiwa matembe, akiwa na malele Kila siku nko madoni Kipiga show ya kwanza na kula kapa soni Kipiga show ya pili na kula kapa miambili Show ya tatu na lipua na mamili Tati yeta kuna rapa na niweza Atakuje na mwa Kenya Kulabu misi taki minatua doba genje Na kamuja kubali buda jua we ni kende Nilikusho drill na tawazi songa mbele No wanda hizo lyrics azinanga atamini Rudy Daro, brush it off ndo nitishi Lyrics head bazi kuna masters bro Niko hunting na mafia Piga tiki, nite guiji Tunacheza na matiti kila wiki Wezi feel fit, jumbe usa kwa busy Kwela juu ya maji aliru kwa mara 50 Cheki denge, linipiki ya tenja Kisema ye ni lele na kati ya madenge Wota shembe shtakali kuwa njegi Aliwakiwa matembe akiwa na malele Cheki dingi alinipigi ya tinja Kisema yeni lele na kati ya madenge Wota shembe shtakali kuwa njegi Aliwakiwa matembe akiwa na malele
Cheki lele alinipigi ya tinja Nataka ni msese, anataka tu mbebe Wota shembe chali yake ushindanga stenje Ni kama ni msenge, hakulangi kinembe Sinikabaya, daktari wa madenge Na wapea matembe, natibwadi kinenge Ukipapasa, neza chora 7 Mini lightweight, tuki Taka unibebe Oh no Juma DM zimeja Anita Rebecca wanadai koni kafu Wa Kanero Sin City Ala Hiyo ni BBL au natural ma I'm a pink shy girl long hair big bum Petty in a real life uneza confirm Wambo napendwa na wajaka sana sana Walo lipaspa na wangezeza sauna pahali Mina pele kwa nani sahi First class touchdown Zanzibari Miupiga biz kama wa Somali Kaubongi ganji unipati Chikilele linipigia tinja nataka Kani msese, anataka tu mbebe Wota shame, chali yake ushindanga stenje Ni kama ni msenge, hakulangi kinembe Sinikabaya, daktari wa madenge Na wapea matembe, natibwadi kinenge Ukipapasa, neza chara sebe
Lete kinare ni kusetie kifuaka Lete kinare ni kusetie kifuaka Lete kinare ni kusetie kifuaka Na zikishika sana, utalia zimewaka Lete kinare ni kusetie kifuaka Lete kinare ni kusetie kifuaka Lete kinare ni kusetie kifuaka Na zikishika sana, utalia Kinari, ni kusitie kifuaka Nibadu 2010 veni kumewaka waka Mabari, wakianza za ufala Na muda unashtuka mbaka unasistama Nani hapa ako na lighter jo Mechi zangu ni kama il classico Real Madrid ama baka nizo jo Mbras na kijaba ni megeuka krimino Nipate rubis irori ni likasto Sunda wada ndo ishike even more Leta kashata stabilizer ndo hivo jo Alafu hapo kando mnakohoa hai nini bro Lete kinari ni kusitie kifuaka Lete kinare ni kusetie kifuaka Lete kinare ni kusetie kifuaka Na zanishika sana utanjia zimewaka Lete kinare ni kusetie kifuaka Lete kinare ni kusetie kifuaka Lete kinare ni kusetie kifuaka Na zanishika sana utanjia zimewaka
kuimba chap chap. Kama soja bushi makes it clap clap. Hii samosa ni kama nzi yako. Ai, venye ina slap. Kishash, kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, skiza. Everything you say has a consequence. Anatingisha ungedha nini effervescence. Manzi yako ye upeana na confidence. Amjidena man, I feel like a classic man. Amekata tatu na bado wa bleki. Ni kama gari imeachilia breki. Na manyaru zitafanya mini kreki. Nikasupuka poa kakuna jegi. Ai, we, ai usidozle huyo mimi ni nakam. Manze uku nje netwa 1 minute man. Atimi uboba tamon ID man. Depression ni kikikin manze ni takibani. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash.
Anji, Anji, buddy. Shake your body. Angie, know you want me. Try me, try me.
Angela, I know you like teasing. I know you like freaking. I know you sound easy. Angela, am I the one scheming? Am I the one cheating? Or you just don't feel me?
My sexy angel, Angela. With you, hakuna matata. Kionyashwa nipa furaha. Itabidi tumechanga, hiyo sadaka. Aki walai nimekupata. Can't lose you, Nicorada. Big size DB baby, uko sawa.
I'm addicted, Angela my dawa.
Angie, Angie, buddy. Shake your body. Angie, know you want me. Try me, try me.
Angela, I know you like teasing. I know you like freaking. I know you sound easy. Angela, am I the one scheming? Am I the one cheating?
Angie, Angie, buddy. Shake your body. Angie, know you want me. Try me, try me.
Angela, I know you like teasing. I know you like freaking. I know you sound easy. Angela, am I the one scheming? Am I the one cheating? Or you just don't feel me?
My sexy angel, Angela. With you, hakuna matata. Kionyashwa nipa furaha. Itabidi tumechanga, kyo sadaka. Aki walai nimekupata. Can't lose you, Nicorada. Big size, baby, baby, uko sawa.
I'm addicted, Angela, my dawa.
Angie, Angie, buddy. Shake your body. Angie, know you want me. Try me, try me.
Angela, I know you like teasing. I know you like freaking. I know you sound easy. Angela, am I the one scheming? Am I the one cheating? Or you just don't feel me?
Angie, Angie, buddy. Shake your body. Angie, know you want me. Try me,
yeah,
try
me. Hey, Angie, why so enticing? Body look good, body like munchies. Figure here, boom, make it bombastic. Why you look good, but you don't like it? Hey, touch it, lick it, ride it. Central, how to treat private. Niko na bidhaa, nani mali safi. Mr. Officer, I don't need sorry, yeah.
Angie, Angie, body. Shake your body. Angie, know you want me. Try me, try me.
Angela, I know you like teasing. I know you like freaking. I know you sound easy. Angela, am I the one scheming? Am I the one cheating? Or you just don't feel me?
Hey, closer, no distance. You like me, you're mister. Wine, calypso, me like it. Sadie,
bam, 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 bam.
Wacha ni misbehave. Vile yo makalina ni instigate. Wanna die bank na misi CBK. I broke your heart and I do it again. So I went on a date with this big mama. All this pressure I had to discover. Boy flana ko ey. Najwa humana. Is he being jealous or am I being stubborn?
Bobby nani bam 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 bam.
Yama naka shata. Misbehave nizo haka za mchaka. Ye ni mrembo lakini ye ni dan 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 dan.
Kwa club ni mjinga. Asha hiyo shati viredio na ufa. Jamani wale mina mchuja. Mina mchuja nisha impata kwa rodi nika mkuta. Nika mpeleka kejani nika isunda. Nika mtolea bakora kimchuda. Ni makelele kelele nika mbuga.
Bobi nani bam 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 bam.
Black Market Records.
kati awe una nikuna kuna nikuna kuna kuna my lips your lips they touch we kiss una nikuna kuna nikuna kuna kuna
nipe nikupe come to the dance floor babe leo tuna fessa fe banga ama tuta do it your way yeah wacha nikuse usiniogope babe leo na finesse na ujanja eh. Leo nita maintain ukini kuna bag, nita kukuna front ebu baby don't let go ukini pay a charge, nita kupay a ndo eh. This the kind of love make you make me do it. I make you make it show it
my party master
my hands, your waist, my heart awe una nikuna kuna
Siezi toka club sai Siezi kosa kuteka mpoa sai Siezi baywa pombe alafu mini zirai Sakata rumba Sakata kuna nyuma Chuchuma kuna wevunja ufupa Tumia mikono kishindwa miguna Kikili chopadwa ni ulicho kikuza Na kiki kukuza ni tulikichuna Na kisipo zama ni jwa kichavunwa Na kiki zolea ni juki memuakwa
My hands, your waist, my heart Awe una nikuna kuna nikuna kuna My lips, your lips, they touch We kiss una nikuna kuna
Ding dong Koda If you're not dancing, don't call me Good breathing, big money, it's sweet like honey
Naze my dunia, mze my tatu wa minani
Shitting company Na mina pita na yosu na jora dani gani Venye awa wakua unichanganisha Watakuja kunibakisha She like the dancehall style
Dancehall dancing to the dancehall wine Yalla move that twist to the left to the right Shake it, shake it, little like a snake Stick it, back bend, break it, take it, do it real Don't fake it
She African duck, chocolate thin, black coverage If you not a hard man, you can't manage
Dancehall queen, dancehall queen Chilling with the dancehall king In the dancehall ring, me say
If you know dancehalling, don't call me Dancehall every night and every morning Dancehalling, 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 dancehalling.
You say?
If you're not dancehalling, don't call me. Dancehalling, 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 dancehalling. Bad girl, with tattoo on skin, put your brown skin body on me. Simultaneous equation, calculation, complication is a way to a panic complete. Do it for the culture, rock it like a master, you preach it like a pastor, pon the church structure. If you not king when I speak, when I'm teaching you this trip, so all you wanna do is slip, then you're looking for the recipe. I'm a ding, I'm a sling, I'm a bling, kadila miku, I'm a vitu muku, I'm a ding. Mimi dina wako, I'm a umi dina ma queen. Kahuni ya mini, uliza rakui. Aye, da.
Unataka mtu simple, humble, rich, young, dopeane number. Unataka mtu dark, light, tall, babe, tutafuta wa babas. Una plan ticha yetu kumbe uko along. Masha ni safari mina ride along. Lada minyo moke ni kujage form. Ama labda wo moke ni kujage home. Mina epombe siyezi yonja. Ayy, nakunya yote. Nakiamua kukupatia. Ayy, chukua yote.
Byron baby.
Maisha ni yangu. Weshugulika na yako. Napenda za kwangu. Weshugulika na kwako. Misi pangwingwe.
Misi pangwingwe kijana ni gwiji utapangaje moro na kashilingi kwa wingi mafeelings za nini mimi jangili kamili nasanya mambingi za matajiri wa mjini samahani chai tu wapi mijaza maziwa na madam siku suki mini chiyo mio watakwani kauni juu na jifanya bombo watakana na biria na wapanga kama kangwa kasarani ama vijiti za kibiriti ndani ya box them wanga stishiki na get mabinti na wachok them washangwariti to stay fit as he shock them cheza na mangox them
maisha ni yangu weshugulika na yako napenda za kwangu weshugulika na kwako misi pangwingwe si pangwingwe misi pangwingwe
Kila saa za uko Sufike hapa suka mibi ndiyo Kufika hivi naona meze mikrom
Shots, shots, go bado
Niko na marafiki dhana
Dhana
Wa uko na pesa tena sana
Sana
Shida wako kazi mchana
Yeah
Usiku wanalewa na kuchana Nikisikia fomi na kimbia Shots tunamwagia Mapema na sana Ukiona brana kupigia Akiwana kevo
Bobe na wasichana
Yeah Tushafika Chere ya zesa Spendi pombe na lewa chwa marafiki Marafiki na lewa chwa marafiki Spendi pombe na lewa chwa marafiki Marafiki na lewa chwa marafiki
Kushikisha ando mtindo siudu Kushikisha ando mtindo siudu Kushikisha ando mtindo siudu Ndo mtindo siudu Ndo mtindo siudu Kushikisha ando mtindo siudu Shikishando mtindo siudu Shikishando mtindo siudu Ndo mtindo siudu Ndo mtindo siudu Mtu kutu mtu wakutu kwenye luku nasibutu Buruburu mtani mistari mistari Kula jaba kilasa Takzin imejame rudogo do mta Dogo dogo ndiyo paste Digi digi ndiyo clan Mina penda digitali na matools Zikondani zimetoka huko kore Na wapowa ni walami wana dance To be funny juhi traki joni kali Shikishando mtindo siudu Shikishando mtindo siudu Shikishando mtindo siudu ndo mtindo siudu ndo mtindo siudu Shikishando mtindo siudu Shikishando mtindo siudu Shikishando mtindo siudu ndo mtindo siudu ndo mtindo siudu
Aye shikishana jaba kando pushman alafu manzi ya mafifa ndio utaguza bado sako luina zini losers walai wajakoya kiingia tunaunguza bado shashi nyingi tunakurura alafu huko kando ni wapoa na masura buda life ni fiti shika surba na kama ni kuwaka tunawaka ndani ya nyumba
shikishando mtindo siudu shikishando mtindo siudu